omanyi omuvubuka tonibyambuzi yazike kubanga bwegwa mazibwe tobekala kungulu tose nesirika nenuma tunulire enseino nendaba nga mulimu bingi ebyasoba nga mulimu bingi ebyawaba ejembe lya lubowa lyadduka kiwanuka ensangwa yadduka namalerezi nga yadduka namalerezi nga nabula kyovaola banga nesibizibuzesebu olwokuba emisambwa jabula olwokuba amayembe gadduka nezo ebiri za kabaka zafuma buza emisambwa ekyali omwo jadda wambuza kyokka ebiwa bizinesi eno byokumu biwabisese no byokumu waliwo abamuze bendaba abavumirira lubale notamwa kipo bantu bamukama bisesa bino eteeka ekkolo eryo lyomenya gamba eteeka lya mukama totanga tokenyinisebomala kulisoma ate oludda wali omuntu nosala kiva ku kyekyo eteeka ekkulu eryo lyomenya eteeka ekkulu eryo lyomenya gamba eteeka lya mukama totanga tukenyinisebomala kulisoma ate oludda wali omuntu nosala onoomulesesa obulamu gwosala olw'ebizibu byayina ngu byettiza tyobaolaba nga n'endwadde ziyazesebu olw'okuba emisambwa jabula olw'okuba amayembe gawaba olw'okuba emisambwa jabula omusambwa n'akalanga kusi mmere ogwo ogukunuunanuuna wenna n'okala olwoba muyita sirimu abaasoma tojajja n'akalanga eri yakola baba tusanyusa okulaba jjajja tulaba ku kimu naffe jjajja jjajja gwani jjajja nambaga mukalubwa tusanyusa okulaba obanjaki
anjakasigala bakateeka mundeku yange yobuna mwana gatte omwami wange anabibabuulira
ekirala kyobanja jjajja
kifundikwala kunyimbiramu
kale jjajja jjajja gwani atwokya jjajja gwani jjajja kiwanuka tusanyusa okulaba tulaba ku kimu naffe obanjaki obanjaki jjajja ennyondo yo jjajja kyojjajjikuwa ekirala kuyimbiramu jjajja kale Jaja munnange nange nyimbye nnyo mpulira obulago bundi bubi jaja kati nawe tuyimbiremu. Nchitakiririza dala kusamira
kangende mulete
ogenda mulete jajja ono musangawa
nje mulete
kale mulete jajja obosso bolo muleta
ntera makayimba
ote jajja gerera dala dana manyi jajja gani tutumutere mwakayimba nagenda navugo bwato mukaso vugo tya kwe kale vuga Kalevuga sebo, jajamo kazo vugo tia kwe, kalevuga sebo, jajamo kazo vuganyo, kalevuga sebo, jajamo kazo vugo tia kwe, kalevuga, nagenda na vugo watu, hey, abangi, abangi, tusanyo sokulaba jajamo nafe gwani. Ocho jajja nabuzana tusanyiza okulaba obanjaki gambye tuwe kuli bubi ekirala kuyimbira mu jajja Nabuzano, Serulati, 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 Ser Chokoku manyanga baganda musesa. Kumanyanga waganda musesa Walama mutunda ne misambu ichamuno Ne mujiguza bazungu wabewala Kale kwetika chinchino nyachambula Okuta wangule kwanga we mutyo Ne mutokere misambu ichamuno Ejajunanga bajajyo pawonya Chenda bangoku wange chichino Mujiretu samileba nange tuiwonye Tulioke tutebu chanze chenda babange
Bwezanyo, bwezanyo, jakomawo, 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 jakom